Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde talatare sappo e didi lewru mars hitaande 2024 yamde sappo e jeegom deplike silimaji chapannay e joyi maison de la presse Bamako do nantino kabaruji di kitaande woni Alice Cisse Adiara Traoré wontu boggi jande to. Hebugol glace le lidi amen di le nyaloma hande o ka hunde fu bura dum tidde le dede kewde Bamako do glace o hakkune buddebe yaade budmal hemer sefa yirte dogonobe dum be ka ko hewi mu en fu holiti wi le dum e sabe tay gol kurangol timmata gongol matere le wakati jon ono. Lede amen di ko hewe yimbe fu ko ni lede amen ko hewe yimbe le fa hewe fu natti sutugol neba meji kiditeteede de motere ngaji be koliti do wiide gollangal wonko hebete mudum do yottinta kutteje fu hawalu do be dorto famu e le journal amen gal naore ke bangal pide ballon mi kalam hala 8e de finale coupe du mali ko wondi jokkitande on do wakati goto do fu so mi kali hala basketball mi kalam wiide champion super coupe du leydi mali kanyu andama sakirabe hidibe don sembe kabaruji dum jogani on kikede hande bismillah modom e helade dum glass ni huuna jidan san le lewru korka ko heewi yimbe le hewbe kanyu en ka fu an dogana glass o yelan hebo ko watte nje amudum ko yarta so tacci korka le nyaloma hande o hebugol glass o ka wana huune newine feyi o motiidi sanne du fa yabbitin yimbe le hewbe dogonobe o do glass ka fu holiti wiide dum sabi ta igol kurangul ngul matel wakat jom o le ngalure boma ko neno fa bedro den fam kedde Umar Wadjal
le puddol lewru ramadan du hebude glass wana ko yaafi fi sottobe mbi ko lati sabab mudo tajugol kurangaji di so tamno kulo goddanto cioggu mudo wayiltaaki nokkulo goddo cioggu mudo sowi ko yaata tile tati do bomo ko do
glass o hebude mudum wana ko newi banda buudo ka no dum tiidiri fu cioggu glass o ka waytetaako mud sapon mi hore min jayo glass sabale buudo glass o bu chafan joyi mali hemere wana fe ko tikki du ko homo fu jogaaki firu ko le galle mudum fa watta le hen jingaaji mudum na do boisson ko yarta wajibe jud amen min tawta glass min gatta
gawo kanyam motti du non dum wori wodre glass en sotte fa buttem dre sefa wakati ja tawan fe glass o yoray gasa
glass hore hebata ki gawdo so wana jogibe panungaji to mu en ana tidi fa jira dum gitema kuram wala dum hebata ke idum tidi dum bul chapan jitiyade temdere glassire water wakati jo o ka wala futti dala mum mati bangal hebugol glass o glassire water fu nogay
yimbe le be kay fu koliti wiide tajugol kurangaaji tan lati sabab mudum e be gondel landaddu mande tajugol kurangaaji di wottata
sakrabe hidibe ando on baye fu ido kabaruji fu do hello amen Facebook na du konto X mom no dirta no Twitter le lewru korka no gouvernement leedi amen di wayti er ngaydi gollirdi golleji watte le service ngaji amen di golleji di ka fuddam bete wakati septembre 30 do woni yamde jiddi so yablike silimaji chapan tati jipagon gol ni won nabirangol yaso seeda dum itama yamde sappo e jeegon so jabbili yamde sappo jeegon nabirama yamde sappo jeegon so yablike silimaji chapan tati bande altinere yade alkamsare aljumaaji de ka fu golle leedi amen di faano korka timmoy fu darto wakati midi 30 ido dabreji kcpa di ana yida yur golle golloɓe na edum teddina le gollirɗi dina fa ɓeydoro ɗen famu keɗɗe mawɗo samasiku
mahachata bengali e madame traoré assistant disa yo rendez-vous o horojo lycée bamnata jallo idabo o horojo gollobe to mairie commune totobo bamako e do gollobe lambube kay gor fufuno famiri nyaloma gubo ramadan o
alhamdulillah korka ka fuddore mudum ka ana mudido amen do minam mi soudi de kol jande fuddam yamde jetti homo fuka ana dom ko wembini men seeda ni woni so mi jippike hono mi kewtirta galleji amen di do wana ko newi dore korka min goni minen ka mi de jidi be joppita rawbe wakati yamde sappo e nayi
dido waltu ngoji wattu golle ta kama dun le gollirde de ngana e wi lam o yo hono ni to clinique benediction banque nyesso madun laboratoire biocet arribe yoga be do gollirde bami jati ania newa munya wonande rawbe gollirde mabbe
fado korka fuddude ni golle yamde jidi so jabbilike silima e chapan tati mi puddata dum nano korka ka natiri jonni min puddam golle law yalla mere keba tilade law le korka wakati monedo hasindine mudum bangal golle ana fandi wala fu ko wayti do amen do le gondi fiide dabreji yela rewbe kanyu enka ana heba hotude galleji mu en law
dido yawtanguji wattu golle ngada ma dun le jangnirde privé e fourbade ko budhode jandeji ngala fe kikide 7h30 dun no di puddata wattu ramadan o fuf
camion goto euro indili man na nabbilo bomboje ura de altinernde kilo sappo e joyi fadama da yottare minaka yimbel idom dali hen abna jetton wobbe barmi martinabe kumpa don fu kana ko be wadi madaraji yottade nokku o fa fa boyo yimbel barmbe li hembe wottam nabba ma su doktorore minaka andinde tan wiide odo camion yimbe dawobe tan wonno le mudum om hanno yaade minaka fo bama to dabaji o nabira dum lamu gawo rewbe kay satere nawne don sisili bato modo mo be cubi don sisili mo be cubi le bato modo mo kulleji mudum wadi yontere bettinde bamako do ko buri yimbe le chapan joyom hawri hem e be yuri tatteji di fu ana be bale politique la modo leede amene fayato dinaji inde ande em rewbe yube niger kany e burkina faso kany en do hawri hem gollangal fedde me noddirta wilda fu mali landini dum ambassade leede etats-unis itti sadda mudum fa bedro ne famu keddo dem umar waygal
kanko lamido fedde wil dafle leedi ndi o litiido koni faana o do bodfaabe jewto yalla hono rewbe le mali kani rewbe le burkina faso e niger kan hokkindirde juude fa pewto e satere dina bintu fune samake
la ceremonie a pour
galdo kawrital koni faana mudun faami tuttindira hakkilaji do hejjame ngumi daddi komi noddir ande rewbe le mi jewto yalla hono rewbe le be kani faabirede ko nayri bangal no kani wadirde hirwere jaaguji mudun
generatrice de revenus
miden jili tuttindirde rewbe le yerube am hakkillaji fami jotto yelano mi kani fiotirde dido tidallaji non kanko noddir Amina Wedrago debbo jaad leedi Burkina Faso do hollitiri wiide
au regard de contexte
de ngori nyaloma hande o leedi Mali kanyi leedi Burkina Faso yo wajibu rewbe le be do ngatale hen koydo mudde jotto yelano kani habirde satire dina
extremisme violent
kanko ministre kumini do kabaru dinaji leedi ndi o hollitiri o do boto mo rewbe le iwrube tattiji leedi ndi fu gonde wadde idum e hakkillaji lobbinobe kani sakirade basi
yimbele egube eule jonde mu emle commune ngaji tati euro le cercle ansongo wala ma gawo sapo egu o lewru mars betinu chambre commerce agriculture le nokko o wadi on golle edum windi ele imadaraji le wi hore mabbe dej kawrtal dido bal foire ngal be noddirta agro silvo pastoral dum wadi to odo nimbe ko ballabe o ka wil bal nimbe kibbe odo balla ka yetti kana ko be sanne fewde majjum micintinde wiide gollal ngal dum woni cili didi mudum jomu ana wadale on do nokku
sijo tamani yo projet fondation irondel do mali do mo faaba mudum ittira leleede gouvernement suede danemark suisse royaume uni kanyum union européenne et coopération espagnole
mobude neba meji kidi motere ngaji ka latse golle yimbel hewbe hande leede amendi lewi mabbe dido neba meji motere ngaydi nafa modo anay mudum in wawi nawtere le kulli golleji kewdi do be kolliti do weede kutteje fu wala na fawde e hawalu hodum fu dido neba meji di yimbedo yimbel mobata nafata fa bedro nafa mo anni ko umar kibe hebanem do heno festango umar wayelo
miden misirale garasi kanko noddete ablay touri gote mo inodo moto ngaji odo golle mo golla dum duubi handen omo sotta du neba meje iwoji e moto ngaji di
wan kawral ngongal hakkune amem e yimbel garobe amde dido neba meji ki sube ngari bamde neba meji di be dokkam men teme didi saatu min biyam be dokkam men teme de jeegum
makan kamara yo gote e jugi diplome mudun ko noddete informatique omo soda dedo neba meji sanne o haadi du tona patam
se baril dul son
bargoji neba meji di mi kawrintinta di ele nokkule to yigaji watte mi kebata dum mi keba dum ele garajiji fayoto nokkule to essence yayete mi chodam dum e jodimabe mi grossiste majum wonko kebam min lehem saatu ana nabba ana jippo mi den kasindin e yimbel hewbe ngado be gollal majum dum latige yaade tiwtoyde dum charge da dum na dum adu da dum yaade to mi jiddi dum nabe
collecte transport
de do neba mejan bay wailtede kas non kanko makan kamara holli tiri wiide
neba meji kiddi nafa mudum ana heewi sanne miden nawtoro dum ele defuji amem edum nawtere fele cuudi injini ngaji didi mason en beedu ana nawtoro dum be ngadira dum beton neba meji kiddi di mi kawrintinta di darne mudum ana mawni sanne sabe ana hada min bunule hawalu miden nawtoro dum mi gunnira ndiyam mi baytira jamde di beton wadirte
neba meje de idum way wodude kutteji non kanko noddirte de sedu famanta goto e mécanicien gabe gondo nokku noddirte de banankoro o holliti wiide o haalidu kutte ko do way wadude fewde e jande de
manado
nebam kessa mom daccere ko woni mudum ko hebataake feyi e nebam kiddam so moteur o muinaado fa wada hitane so wakati fu nebam kiddam ngatata lehem sikka wala hem battita ko libbi nayna du libbi joyi
tawedi wiite idun nafa yimbe la sottobe fur kanko noddirte Adraman Sanogo o wi dum boni e hawaluji sanne
les utilisateurs en
neba meji nautaradi le moteurji di kutteje mudum ana momni sanne do hawalu so bam fa neba meji di wattama le moteur kulleji mawdu yettinde toro bibbe adama em ana hebe lehim lendi ana wawi faabade gollirdi gondube yimbe tewtoyobe dido neba meji nautaradi be ewadu hono be mbawi joinirde gollirgal mawdo waytide dido neba meji so wada goddum ko wawi nautarede
de raffiner ces huiles usagées
wiccamde final kawrtal chapan jeegom e tatoba coupe du mali ana wondi jokkitaade club ngaji kewdi kam en ka hebi bettaade on do wakati goto du fu ko nawr bangal basketball champion m super coupe le di mali kaindo andama umar waygalu
en pudiran dido kabaru ju temdi final coupe du mali wattu jono gubi didan gonde hebindirde ton do ne stade malien de bamako ana wondi fidude e sanga club CS dugu wolo wilano wonde fidude e asko le on do wattu fu en biyan gubi yogaide ka kebi jabbade yaade ko no dirta quart de finale won joli ba asi hawi ats koro watti ben baddi didi keba fi baddel gotel isfas hawi ask tirobi watti ben baddi joy ben kebi baddi nayi us buguni hawi kas mopti watti ben baddi didi ben keba fi baddel gotel konayri bangal pide basket worbele stade malien de bamako kany banti super coupe mali hawi as real watti ben baddi chapande jagome jetti ben kebi baddi chapande nayi jenayi to bangal rewbe to du joli ba asi hawi as real watti ben baddi chapande jagome jenayi ben kebi baddi chapande joy e jetti
tirage au sort quart de finale CAF wadi e kere do an leji egypte nyaloma hande o stade malien de bamako kany tan woni kejaaro leedi amendi waram hebondirde to e dreams fc de leedi guinée sakirab hidi be ando do mi kaddata e kabaruji amen de kikide hande ga hanono andir don do seeda yawtere amen na wodo leede amende holitama wiide le rewbel haamilbe ko temle temdere fu chab noga e jeegom tan woni jottotobe cuddugo turuji fa jewto hore mu em dum wadi le hitan 2021 federe men nuddirta office national de la santé de la reproduction holiti dum fa bedro den famo anni ko musa malisi sogo hebani em kanko kejabe am gombe le kreduji do feston ammi hore e sita sidibe en kireja wadu yewtaade so areedu an waawi laataade sababu andude so tawi won ñawuji ɗi cawɗaale calɗi ma mbawɗi sawrene ɗo e ɓeynugol wakkati muɗum yettaade madame dumbiya fatoumata berete yo sage femme le sud docteur no ɓe noddirta hôpital du district bamako ɗo
watti fuu to rewɓe ɗon wari tosaade haa mi laakumu en le cuuɗi docteur ɗen meɗe paabiroɓe cafaaje arkileeji mere mere yalla ɓena deɗɗa sarde ñaw ɓuuɓal debbo haamle fuu yettire ɗen mi holi tan tati lobbiɗi haan jokkude yalla a heɓat waɗa ɓeewu tawa torra fo hewtewɗo
conseil on les prépare pour l'accouchement
kuteje hodum waawi yotta debbo kamin do mo yottaaki sur docteur ra ƴeewa hore mudum kanko madame dumbiya fatoumata berete o mo jaabo landongul
les risques sont énormes
kuteje mun ana satti sanne watti fuso debbo yata pesio le hamla ko mudum ana wayde torra jogal misali debbo mo wawa wadde beewu son o salki yade pesiade sur docteur oje ana tiidi jom heba jippina tawa heba tampereji fey
de grossesse a problème
rewbe le kamin be ko yeboto warde so ƴeewa hore mu em le cuudi docteur oje di ana waawi tal sababu e juude mu em beynude suka daanido ko heewi mabbe ka fu ana andi jaati nafa ko woni e warda so ƴeewa hore mudum bamako burem bafulabe yoga e mabbe wonko sedoto do hen
anambe bo mayna de hana
men fa geni mahina me yota me yamba koyde me waranga warda tu docteur den peso watti hamla ko ana reena amen sanne soni me wade dum me wawta andre al hali biddo mame sawi on
se ko lu don
le so docteur ore mahina to ka gollobe tum be ka wam dati di itti mbawdi latar sababu rewbe le hewbe immo yotto le cuudi doktoroji din a jarattugo yo chawro le sud doktororde
ya des gens qui ont
yoga be rewbe an won le torraji dum sabbi binta ko hemi waawa warde wada pesagol mu en ga samoji met immo jaati me taw yoga be nukkude jodi don me hokkabe chafaaje me faabobe le yontere wotere men wa hebde rewbe chafande joy yaade chafande jeegom le lewru ko yaade temdre e chafande jeegom ma tan chafande jetti e mebbe ana wada pesodo tawa hamli
60 180
haya kanko madame touré nana sage femme le sud doctor burem ka holiti wire titalaji kewdi hatta rewbe le yogabe kanyu en ka immar so yotto le sud doctoroji di fa jewa hore mu en
difficulté
yogabe robe wattata hajjile fe watti so natiga hamilo be yata doctoroji be jabta pesade studio torra goto kume mati le nukku amen do ga ku hewbe robe nukkuje wokkide jodi e wala boddo fu waddide hore mabbe doctoroji ga do tabede fu meda tewtrabe be tinno be fi dabireji yotto doctoroji be peso du jati ananato sabe rewndebe
tirate kambor shudwe
fedene be nodirta office national de la santé de la reproduction wom dewterande itti bangal mudum le wi gollir gangal debbo fu kamindo an han yotta le suudi doctoroji di chili nay fa jewa hore mudum docteur bintou tintraole yo goto e ardibe nokko o
utilisation des services
le doctoroji amen do le temnere fu bande jetti e robe mu ko hebta warda pesade dun ko holita le tarkuru wotru tol horebe doctore humin kabaru challal le hitane hikka mede metta fa hannen sabi temde e robe hamul en noga e jewon tan wonko wa jukunde pesade fa ngen nen hebiti
katen e consultation
lewi dunki andanbe kabaruji bilide challal warda so jewa hore mudum le chuudi doctoroji di wakati soredu yo goto e dati mawdi latat sababu hadde rewbe le be peenude sukabe daanibe dun sabi so wajibi jonka e madaraji muudi wade fa rewbe le be fu humpintine bangal nafako woni e warda so jewa hore mudum wakati soredu yalla bi keba daranere no wodiri